tababarka halka barada ay sidan qofka loondaroy wali baan qaban qaabiyay maamulka jaamacadda Jubada sare maadaama ay muhiim u tahay badbaadinta bulshada markaas baahan in gargaar degdeg ah la fidiyo walina tababarka uu ku faa'iiday sidii hanu ku mid ah ardayda jaamacadda durinkii wali ba madal fiiri muhiim ah ee barada oo shee bulshada Soomaaliyeed oo 30 sano ka jira dagaalo sokeeye baahida lan qaboon iyo tato maruulba teegan sidoo kale dhalinyaradan iyo xirfadan anagaas shaqo abuur faylaha aanu ku maday ardaydii ku faa'iideysatay tababarkan iyo waliba ay ku hadalaynaa sida iyo ka farxsiin fursadan jaamacaddii wansiidi in iyo baradana sida durinka lan sameeyo walina iyo mahadnaqna maamulka jaamacadda Jubada sare
magacay Habib Ibrahim Nur oo ku maday ardayda dhigadaas jaamacadda Barjuba meeban in bilaawday basic baratik kaasoo biyaasi jaamacadda qaybtii koobad ama meeban in ku bilaawday geed insha Allah meeban rajaynaa intaas iyo in ku badan intii in si wada doonan meeban dhamaan maamulka iyo maalmeenta jaamacadda ma bilaa ma sindin intaas in ku badan in ku rajaynaa insha Allah
baa wali bala Ray Hussein Iftiin Cabdi wali bala jaamacadda Barjuba ana marahay semester 2 geek wali bal qaadanay practical ku saabsan injection and protection
qaymad aray Ali Adan Abdullahi kumid ee ardayda jaamacadda Abba Juba University geekeed in qaraasnaan inaan qaadano practical ka soo saabsan ay injection practical yahay alxamdulillaah maalmeedii safeelin igdaaleen walbana shal faagnay alxamdulillaah adigu dhameen faana di practical ka sii badino noona xisiban sameen
Allahu Rahman Rahim ama magayl Rahman Muhammad Ibrahim Darow oo ku soo jaamacadda Abba Juba geek may qaadanay baratik injection ee diidan ma hasni maalmintana
ama Zikri Abdullah Maamay oo kuma day ardayda dhigtaas jaamacadda Abarjuba oo semester 6 ka beenay maalmo oo nin gudoon maalmo kale waliba maanta waliba na qaadanay baratik oo uu idin ka hemiyeen intii uu yaani mar uu qaadan baratikaas geegol ka saafay IV oo waliba idan ku faadisni
awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baad salaam maayma bilaray assalamu alaykum nur waliba kuma day ardayda oo ka baradaas jaamacadda Abarjuba University waybaan in balaawday in qayb kumida baratikooyinka oo jaamacad VS insha Allah may barajeena baratikal kalan tuunan in qoodo doon oo seminar ah wayba qaagud ahaan ardayda wayba laanta iyo baratikooyinka ay ku faa'iideysan doonaan insha Allah way barajey next time sanad cusub iyo semester cusub
bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu magacayga maboo amri abduqadir ali mayba kumida ardayda dhakadaasu abar juba university meelan mayba aan ku mahadnaqay macallimiinta jaamacadan walna ku dhakahayto aan ku mahadnaqay mayba qaadanay baraktikii qaadanay safeelay aan ku mahadnaqay